biroyo kati ya kukongola kitalo nyo omubalira olugoyo olulungi omugulira songo oyo bayagalira ddala alibunaira omulowooza era bwe buzibanga tomulabye toterera tuba na mirembe ozimba ne bwepima kitalo nnyo omububira olaba musekero oyomba na buli gyalaga omulunda olunda olundira ki okwagala olinga takwagala mu mmeme obanga enkuba etonnya mu ddungu kwananga emikwano ekitakulimbe ono takwagala wate gy'oli tomanyi kyakulimba sweeti sweeti nkwagala songa oyo gwayagalira ddala alibunaira omwogerako wafuna omulungi asinga nga yenna lyeryageya takooya kunyiddwa kitalo nnyo bw'ogendayo tensanyusa okulaba akulimba anti oyo gwayagalira ddala alibunaira osasula ennusu bisatu ku mulyango omuyingize mu ddansi watuukeeyo ng'afuukuuka bw'omugamba obudde butuuse obuddayo gwe kale ddayo obuyagala kiyagaana ndeetako okwagala olinga takwagala mu mmeeme obanga enkuba etonnya mu ddungu kwananga emikwano egitakulimbe ono takwagala wate gy'oli tomanyi kyakulimba sweeti sweeti nkwagala songa oyo gwayagalira ddala alibunaira nkwagala songa oyo gwayagalira ddala alibunaira